This one champion take out of the champion's theme by long side the bad side the chair.
Quake gulale over guake.
Guake.
Quake gulale over guake.
Guake.
Quake guzikilo over guake.
Guake.
Quake guzikilo over guake.
Guake.
Quake gulale over guake.
Guake.
Quake gulale over guake.
Guake.
Quake guzikilo over guake.
Guake.
Quake guzikilo over guake.
Guake. And the chair cover. Omuliro gwake, omuchidongo gwake, wala hakane mahajori nyewe ni ngumaka, ogogu ni ngumaka, kalevuleke wako, watelele ziru hapa, wakuhele ziru anka, onyolo mchijaga, ovemeko mgagi, kota nyosobo jaja kumbe halima machunda, wama baby chunda, kuletele katunda, haza wambo kunde, azana nye kukunda, biti machi wa shashi, omuliro gwake.
Quake gulale over guake.
Guake.
Quake gulale over guake.
Guake.
Quake guzikilo over guake.
Guake.
Quake guzikilo over guake.
Guake.
Quake gulale over guake.
Guake.
Quake gulale over guake.
Guake.
Quake guzikilo over guake.
Guake.
Quake guzikilo over guake.
Guake.
Ubinda kushaka, wino vyofite byonze kuhe baby girl. Wali bali wa sexy you andi gum. You know I want you to marry you baby girl. Me know all in love with you baby girl. Ijan kuhi choni kwenda kuhi Sente njine mkwano njine baby gum. Everybody want you just to so see you confess your baby gum. Mina champion take a bullet chimundi na kuteke bilungu kuhi big gum. Lumechi wa chizi gong kuhi baby gum. Mina love for you baby gum. Kandi wa yanga nye wati indi shunga ama ziri mamuburi wa kajamani wa manye na kuntela baby gum demo mina tingine chinigam tingine vada telgum.
Quake gulale over guake.
Guake.
Quake gulale over guake.
Guake.
Quake guzikilo over guake.
Guake.
Quake guzikilo over guake.
Guake.
Quake gulale over guake.
Guake.
Quake gulale over guake.
Guake.
Quake guzikilo over guake.
Guake.
Quake guzikilo over guake.
Guake. Buliro guake mwisha kutele ndongo. Abo mubale kavali kuteta mawa dongo. Waza dija chola kweli weyonzo za hendongo. Ito kutele ndongo wire waenda vusheshe. Awali kutubanja motu londo mkasheshe. Nyewe hawa ndeni shabato gwire utashesha. Homuliro gwa kabiti machi wa shashi. Yaman
over guake.